Sensational. What's in that? You, girl. opulent.
I'm not
Sakura, please, I'm not going to be able to do it. so ya mikuni Anyegi ba spicy si Aba ning baza mi Banyi fun nangi we Inka la sayaz Anyegu stole spakni Yes is cool in his koko nebis Is koke kazi Inki so ya mikuni Anyegi ba spicy si Aba ning baza mi Banyi fun nangi we Inka la sayaz Anyegu stole spakni
Thank you. we got up act for no way. And is elegant, mama, some battles is in ain't the best, but willing our got up act for no way.
Thank you. Uthole inhliziyo yami ihlophe kwa. Zobona kahle ukuthi udlale nga. Zobona kahle ukuthi inhliziyo yami angokuthando lwami ikuwe. Musuku ngenza ibhola kabane kabane inhliziyo yami. Ngoba mina ngiyenza umini for wena. Ngoba mina ngishiye phansi okuningi for wena. Ngoba mina ngiyenza umini for wena. Ngoba mina ngishiye phansi okuningi for wena. Ngoba mina nawe besithandana. Namanje uwe lona uyangicala. Ngoba mina nawe besithandana. Namanje uwe lona uyangicala. Ngoba mina nawe besithandana. Namanje uwe lona uyangicala. Ngoba mina nawe besithandana. Namanje uwe lona
ube sekukhulisa ngoba Papa na semia muda. Anindeze libe mkulu nami. Indize nfane na machupa libe nare. Anindize nenda wele zita. Ubeze kukukisa mwa. Papa na semia muda. Ase kona katukubali webulani mato.
Oh, Let's go.